Jia, jia, dogo bias,
nati were,
twende kazi, au sio, sio. Don't diss me, utanifufua, mistari kama zangu wawezi fikia. Nasema don't diss me, nitakuchafua, jivasi kitema na baki nimeua. Don't diss me, utanifufua, mistari kama zangu wawezi fikia. Nasema don't diss me, nitakuchafua, jivasi kitema na baki nimeua.
Natema mistari doko bazi kosawa, nina mabawa mimi chafu kama chawa. Niite seka na wacherenga kandanda, na wafunga mbao moja mbili tatu watakwenda. Kwa wako single wana dai to mingle nilipa kila siku utadhani Dr. Dingdong buda ukileta force nili niko on track. Mindo sauce body kubwa kama Rick Ross big on the bars wana dai na wafinya na wakilia wakicheza na wapini mistari zangu kama kawa nyini queen Mindo king him chezo misima dogo buzz misima.
Don't diss me utanifufua mistari kama zangu wawu wezi fikia. Nasema don't diss me nitakuchafua jivasi kitema na baki nimeua. Don't diss me, utanifufua mistari kama zangu wawezi fikia. Nasema don't diss me, nitakuchafua jivasi kitema na baki nimeua.
Wanabonga juu ya rap na timi natunga mziki na jitumo kwa ukudi na vumba. Mnati kuwa sando niweze kuvuma kama mziki ikishika cheza ngoma kidunda. Na pia kauta kuneza tembe za duba cheki ule na jishasha na kuna kaduda. Mnati mina chapa mina miliki runda rap mina tema utadani na tupa eti we unali ulipata msupa. Mnati na kazana mina taka kutunga kujibrandio yangu kozu mbili gundua. Nekano leto fala nda kuchapa na mua. Mnati mista mina shenka mata.
Don't diss me utanifufua mistari kama zangu wawezi fikia. Nasema don't diss me nitakuchafua jivasi kitema na baki nimeua. Don't diss me utanifufua mistari kama zangu wawezi fikia. Nasema don't diss me nitakuchafua jivasi kitema na baki nimeua.
Mindo shit ye usinifikie. Unajifanya ngombe nani akukamue. Buzz music ni ite magida. Tunafanya mambo hadi wanakosa raa.
Cheke na micheka vile kwani mini rapa. Na mimbaya minaweza kukuchapa. Suweni dem unaitwa tutaka. Unaringa vile wengi wananitaka. Celeb hata pia actor nitakushapen na nilkata uliza DSG ni masuperstar tunashine tunawaka kama taa.
Chaki vile mi uva na wewe kama ma nitakufika laps hadi nikuzimeta. Uliza fans wako nani bude nani made usike karatasi we student mindo teacher kulala darasani nitakushika kalinda. Don't play around the ship takudunga na mimba vasi yangu cheze na itakufume na shida.
Don't diss me utanifufua mistari kama zangu wawu wezi fikia. Nasema don't diss me nitakuchafua jivasi kitema na baki nimeua. Don't diss me utanifufua mistari kama zangu wawezi fikia. Nasema don't diss me nitakuchafua jivasi kitema na baki nimeua.
Au sio bias bias music
music mnati were yule wa mkare
producer Maxwell, Maxwell. Ini disi kona ladha manzee. Beat held, 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 held. Pasaniwa kuzirata.